Yeah, 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 yeah. Mtapigwa vipara boys, mslete business hizo walala hoi hizo business na sound paranoid. Record ya maji, G record kama Roy. Mepandisha mori mkaruka mkuona panga boy. Likizunguka same fie kwa shingo. Zana zenu niza jade mfai kwe kwa lindo. Tumeshe teka window, tunawapeleka chimbo. Kikosi kazi jeshi kubwa inasomeka simbo. Meleka undertaker hapa kuna cheka kimbo. Kokaina pop star, oya leta wimbo. Do hivo manigro, unju nifo shizo manizo. Nye malaika mingiaje ndani ya hivo kanevo.
Listen, napigiza pigiza pande zote. Na nesa nesa analia na fan. Tangaza vita pande zote, atutaki utani. Sisi ni number one, kikosi kazi kushuka kazi. We are taking the street, tuko physical fit. We are hard to defeat, hawawezi compete. Wanataka kuwa kama sisi, sisi wa sisi. Sisi ni simba wa ofisi, hakuna PC. Sisi ni kiki, sisi ni snare dear. Ukitu snitcha tuko fair pia. AZMA.
Hakuna matata tumefia. Kikosi kazi kimetika. We work hard and never stop ya. Tunakiwasha bila starter.
Feel the way you fight.
Ukisikia hii anthem, kikosi kazi kuko hewa. Tunachalama mbayo hata kizazi takielewa. Mnajua si wakali na iko wazi siongekewa. Sana tuchukia kwa nini kavipaji tumepewa. Sindo bongo rap team now. Marapa wote wanaobisha tupa kando. Mana ni wenda wazim how. Money the thing now. Cash rules everything around me, around us. So not cream now. Chama liko on fire, liko fine, liko hot. Lengo tufike kilele so we climb to the top. Nye marapa ukuti ukuti wa meme. Masta amba wa mvuti ya mvuti mapene.
Ayo, haters gon' hate, but nothing gon' change. Wanongea kusosisi ili wapate choko trained. All for the money and the fame, it's a shame. Muda wao umekwisha, wamexpire kwenye game.
Yeah, kikosi kazi, we were here to stay. Hatutaki blah blah, we ain't here to play. Ukitugusa bati mbaya, utajuta ise. Hatuwezi vunga kuona haya, hii ni vita mzee. Na ukileta nusu shari, tunakupa kamili. So chukua tahadhari, utajikuta mwimbili. Na hatuna shuri ndogo, tunatimba mazima. Wakiuliza bingwa nani jibu.
Nipe mic, nibatize marapa kibenedicto. Cristo, nafufua rap kwenye his flow. Wisdom, kwacha kiburi na hizo weak flow. Mwiko, new generation, TikTok. Hivi virapa na vivaa kwenda choni. Gumi zangu naelekeza kwenda koni. Njoni, na vikundi vyenu vya kunguru. Tunapiga manatele mafans wa shukuru. Z to the ZZ, sala sala wima. Kikosi kazi cha mizinga kama kalapina. Mkijada mje kuhiji, msije kusizi. Maka ya sana na kikosi kazi.
Hakuna matata tumefia. Kikosi kazi kimetika. We work hard and never stop ya. Tunakiwasha bila starter.
Believe the way you fight it.
Believe the way you fight it.
Hustle morning back at night it.
Hustle morning back at night.
Kevity, tupo, tunalewa tuhaina kondoka na milupo. Natazama kushoto kulia nani yupo. Tunafanya vituko, tunachana mifuko. Ukisikia hii pigia makofi, pigia magoti. Mchumba ukinuna na kupigia na noti. Tumesha pagawa usawa huu, na uu kata, na uu sasa. Msafara huu fata. Na yaruka majoka hadi pakuche. Wana washapotea, acha wajitafute. Zama kwenye chumvi, drama kwenye movie. Mbuzi acha makuzi, weka nyama kwenye mchuzi.
Yo, sina barika, sijapata taarifa. Wambie niko ndani, wahusika hawajafika. Niko mbele ya muda, nikifa mbele ya Buda. Binadamu wanataka tukwenda kuliko kuja. Na sijui wanataka kipi, nisha wapa 40 bars. Lau hii wanataka 16, ni wape mangapi. Mneche niishi maisha yangu changamoto ambazo hazini tishi. Skiza, sijui unawakilisha wapi na chafua Tanzania. Kawa ulize, ulize, ulize. Nite moko wa migiza, nimefanya mengi, kipi utaniuliza. Kwa heri.